flow, babe. Leo tunafesa, fefesa, febanga. Ama tutadu ujoe. Yeah, wacha ni kuse. Usini yogo, babe. Leo na finesse, na finesse, na ujanja, eh. Leo nta maintain. Ukini kuna bag, nitako kuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pay a charge, nitako pay ando. Eh, this the kind of love. Make you when we do it, do it, do it, do it. I make you make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Siezi toka club sai. Siezi kosa kuteka mpoa sai. Siezi bayo pombe alafu mini zirai.
Siwezi.
Sakata, sakata, rumba, rumba. Sakata, sakata, kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja ufupa. Tumia mikono kishindwa miguna. Kikili chopandwa ni ulicho kikuza. Na kiki kukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jua kijavunwa. Na kiki zolea ni juki memuagwa.
My hands, your waist.
Yeah.